From the world famous DJ Buntuki. You're listening to the Street Vibe Mix.
DJ Buntuki.
Siaka ni kutoka siaka. Siaka ni kutoka siaka. Kila mtu siaka. 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 Ukichoma gode uone ndege.
Siaka.
Ukiona madingo kwa machoche.
Siaka.
Fala lilipiga kibare akatoka.
Siaka.
Ukiona kanjo.
Siaka.
Alikula pesa CDF akenda.
Siaka.
Tunangoja election tumtoe.
Siaka.
Siaka. Ni kumtoa siaka. Siaka.
Wanga mtu gambo bari afuka waka waka. Usapata chita ya gara fuka mpaka. Elections is a joke, katemba mchaka chaka. Senato chema nyimu kupaka lumuri waka. Chofora wa siro ndavyanta mamera ye waka. Fugure my country, fugure my stomach. Steam ya mataka nengi mpare ya tutaka. Precious getting wasa, kila mtu siaka.
Siaka. Siaka ni kutoka siaka. Siaka. Ni kutoka siaka. Kila mtu siaka. Siaka. Siaka.
Sana vile kyuni mejichora. Chupa suna figa chupa Coca-Cola. Na stopu touch. Kuna vile na ningora. Mani kute bigi juro yangu shape. Na mebaki ziko down. Go down. Ziko round. Kameri go round. Go down. Tana round. Basi baby girl. Ziko down. Bate shiki ground. Zifanya basi ziko down. Go down. Go down. Go down. Nedi shiki ground. Kama unapiga makofi tana ronda mkono kwa magoti pa ben wine drop it pa clap pass this gear pa kazi separate na just a cooperate mami na yaki unatafanya kulipirena si separate na just a cooperate mami na yaki unatafanya kulipirena kutoka ni papili zina wabble na bambika kisi juggle vidu papili zina wabble na bambika kisi juggle na kama vile kyuni mejichora pasu na figa shu chupa Coca-Cola na stopu touch. Kuna vile na ningora. Mani kute gugi juro yangu shaipona. Go down. Ziko round. Kameri go round. Go down. Tana round. Basi baby girl. Ziko down. Bake shiki ground. Zifanya basi ziko down. Go down. Go down. Go down. Ya shiki ground. Uke lio gode majestic. Uki inama mambo inakuwa hectic. Shakupea tick. Cause you lookin' so sexy. Physically fit, girl, bend down, sit fit. Dona juliza ulishuka kama mana moli zaliwaga hivo. Na yo zigo na rosa kwa na maringo. Mali unapita kila mtu na vinja shingo. Sakyo ni kutembea joke ama kufanya singo. Ay dada. Unani bamba. John napenda iyo face. Mependa iyo waist. Lakini turn out a 10 kwa sianda. Na bambika sana vili kwenye mejichora. Pasuna figa shupa Coca-Cola. Na stopu touch. Kuna vili na ningora. Mani kute gugi juro yangu shaipona. Go down. Ziko round. Kameri go round. Go down. Sala round. Basi baby girl. Ziko down. Sala down. Bate shiki down. Zifanya basi ziko down.
It's DJ Buntuki.
Wakiuliza ni nani umekatao?
Nibibi ujanja kidogo. Ongeza goi.
Wakiuliza ni nani umekatao?
Nibibi ujanja kidogo. Ongeza goi. Toa shot, Niku Funze.
Nyota ndani,
ni nani
nyota tupeka
nyota nani 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 nyota nani 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 nani
nyota tupeka
wakiuliza ni nani utoka nao
ni bibi ujana kidogo ongeza don
wakiuliza ni nani utoka nao
ni bibi ujana kidogo ongeza don
toa shot nikufunze toa shot nikufunze toa shot nikufunze toa shot niku toa shot niku toa shot nikufunze
before tuanze ni brufen times 2 before bedroom ukunjwe mamgu before mimbo ko serious na humtu ama mimbo ilikuja nja ya susu shobo rice shobo shuka shobo dake udu tosa itote kepesa mafke ya mgu fore 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 dance fore fore dance forex dance alijamali niko akiho na nikimfunza njia iko anago cho ndio mali unaenda ngwara fracho njo nikuonyeshe manukato na mado manukato na mapo
wakiuliza ni nani uteka nao
ni bibi ujanja kidogo ongeza don
aha wakiuliza ni nani uteka nao
ni bibi ujanja kidogo ongeza don
toa shot nikufunze toa shot nikufunze toa shot nikufunze toa shot niku toa shot niku toa shot nikufunze toa shot nikufunze
macho sizinanga singori ngori ngori kwanza akiinama hebu kwanza simama dondosa venye nafasi unajua mimi napenda zile vitu bwagala 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 zile vitu bwagala 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 unajua mimi napenda zile vitu bwagala
kasa tik tik kende anti clock kwa sikate ronde ya pili pozi kate ende clock kwa isi tik tik kende anti clock kwa sikate ronde ya pili pozi kate ende clock kwa isi na yo dende ineza tonyoka kwa jungle jungle shida mara mbili inaleta double double na stani kaneza kushika ni kufanyie mambo saki WWE saki royal rumble bwagala
bwagala bwagala bwagala zile vitu bwagala 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 sinajua mina penda zile vitu bwagala
kwa ni biggie biggie ana ni heavy heavy lazima na ikuta Miss Ice Lake inaiza bidi juu ya bunda Ana majiki jiki Mikuzi, mikuzi suka sija ifili fili Kwa tatuwa vai shot Ana ikok Na shindo kujistop Juki choba na ina knock Mjedele lina talk Inanyeka on toast Denda halal siya ram ya pana pok
Bwagala 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 Zile vito bwagala 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 Sinajua mina penda zile vito bwagala
Nikubwadi nafanya derake ina titan Nikubwadi demia kona kalikuwa fasting Nikubwa jebo kwa jebo gala sante Mefura jendu nyaje kameja kwa parking Hey miss fati fati dia mother Angalia katikati supote nikikumoda Nikikuchota please kuja na order Utakula konza hii ama nikupe kwa mkoba
Sura ni finasa macho sizina nga Stingori ngori ngori kwanza akiinama Ebu kwanza si mamado ndosa venye nafasi Unajua mina penda zile vitu bwagala 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 zile vitu bwagala 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 zimejua mina penda zile vitu bwagala Bwagala Bwagala
You are listening to the Street Vibes Mix.
One time for the last time, for the last time. One dance tune don't need to be talked to mdala. Kalamba down. Kesimi yangu shati. One time for the last time, nataka last chance. One dance tune don't need to be talked to mdala. Kalamba down.
Yo,
kesimi yangu shati.
Yo. Zetu zetu me I do it so do it baby please bend on your knees tend to my needs Neo in the matrix in a glitch wazazi wameti jua razi nikibi ha bwana ulishinda but mimi na celebrate nilivunjwa mkono ya ku masturbate sai na celebrate kijana east na tombo the west the gorilla you see lose hope unezani
do it for the last time nataka last chance one dance tune don't need to sit talk to mtagla kalamba down jezi miangu shati wallahi sai for the last time nataka last chance one dance tune don't need to sit talk to mtagla kalamba down jezi miangu shati wallahi sai for the last time nataka last chance One dance to ndona ni tuzitoke tumdala Salma madao Tezi ni angu shati
Story bore bore sijikuti Kizitoka na demangu mlunje everything isikuti Pui pui ndio mnuse mimi sijishuti Ajui jui mini nani sivi piga puti Wanauliza who's that? Street mini striker Broaches a fullback Demi yako ni kipa litoa ball kubwa Mafans ikishika wanatutusi umbwa Wesi bro we ni nephew Usifanye ni jam ni kupe curfew Wanashinda wakiteta Ni nini huki jana mfupi anafanya gana usichana warefu
Time for the last time Nataka last chance One dance to mdona ni Tuzitoke to mdagla Kalamba down Tezi ni angu shati Wallahi sai for the last time Nataka last chance One dance to mdona ni Tuzitoke to mdagla Kalamba down Tezi ni angu shati Wallahi sai for the last time Nataka last chance One dance to mdona ni Tuzitoke to mdagla Kalamba down Tezi ni angu shati
Mama napiga na nimemshow last warning Kuna ngoko na nidai na simuoni Kuna poko na uliza mbona misi muombi Na nko mafuta na una two mobile DJ usi scratch awoni una two mix Sister yako flakta na una cheze chini Big Batty girl anadunda na mini Real wagani watu wengi waniamini Scene after scene sema vipindi Kuna jeshi ya bombe na siya tiwa indi Ringis na ngwero pia leo wakonditni Seti yongwelo hapo mbele ya mapi
Time for the last time nataka last chance One dance to ndona ni tuzitoke to mdagla Kalamba down Tezi ni angu shati Wallahi sai for the last time Nataka last chance One dance to ndona ni tuzitoke to mdagla Kalamba down
Tezi ni angu
shati Mon coeur bat toute l'année Tu m'as forcelé Ton amour est comme ça Mon amour est sans délai Na na ma bele tu m'as forcelé oh bo mi ngambale bele bele sans yo na vinga na nazare encore une fois na zole la lela na zole la lela te para yo na nazare zole ka leka
na ka jam yo body shaka mama me ka jam yo body shaka na ka jam yo body shaka mama me ka jam yo body shaka me ka chop yo body shaka Hold on to me I'm making bad decisions when you're next to me I know you hide like a psycho This what you do, they make me lago In case you really want to free your mind, no Now only me, they give you all the hypo Talk to me nicely, watch like a sorrow Only you be the perfect designer Got me addicted, oh what a feeling
There's no option ya mimi kurudi chini Let me take you to the beginning Kupe movie flani ya kutisha upate discipline Mungu akipanga kuwili na wini atafanya nini Rushe jini tia pini kesho na mkarelini Oya asta rafista Mjini sijaja kupiga picha Na piga mahaso na change maisha Tuko bongo kama ngambo tunabisha Nifunga mitambo tunawakilisha Tunafanya mama uwezi fananisha Nashika mabango story yao kwisha. Are you ready for the Rambo, mister? Hasta la vista.
To the beginning, before to find you, see when you are yamini. And for the record, tonight, we'll let you Guinness. I never settle for less. See, ambition ain't a limit. Let me take you to the beginning. We used to do it for love before they became genie. Don't you let the action live in the Quamatini. Now I'm sick to the bone, Johnny Pelicani Clinic. The lifestyle, Buddha Siki Bindi. I'm proud of myself, Nasiringi. See what they do, Nataka Ishilingi. But these are advice in the mingi. But then I might proceed. Usini pe title, haina title deed. Now na iPhone, squeeze me kwa vital need. Niko ndanya gari na songa na I show speed. Yani speedometer mechomeka class taka visa. Groupies kunikimbiza wako after my picha. Master Rakisha, jifanzo na itisha. Na watambui iyo form ya hasta la vista.
Kujifunza trust ni kitu fragile bro. Kilegia kidogo, wanakusika slow. Masha hash, lakini mwenye komando. Kujikwa, that's it, the way to grow. Loyalty ni rare, ndo mana na chuja clue. Tunaishiki machare, machare, true. Nilibeba pain, nikageuza kuwa few. From the skies to the stars, yeah, I'm breaking the rules. Kiweka imani hata when the light went dim. Sing my song when the world went dream. Kate fiuno, akate mguwa, kate simu. Swezi ruhusu, mtu yoyota, nekate stem.
Walisema tutaachana. Wako wapi waone vile tunapendana? Wako wapi wale walisema tutaachana? Wako wapi waone vile tunapendana? Mapenzi ni ya kwa mia sikupati finje. Kamoyo kako baby ni kalinde. Na maheta wafungiwe nje. Ia ni inde, inde. Pendo wangu kwako ni wakati. Kubali waje katikati yetu. Vile umeumbika, mtoto ni malaika. Wacha ni kupe sifa, kwako nimeshafika wewe. Wewe malaika, umeumbika. We mtoto ni mali safi. Wewe malaika, umeumbika. We mtoto ni mali safi.
Nimepata mpenzi, nimepata mpenzi, nimepata mpenzi.
waru. Wenye wivu ina wachoma sana. Wenye wivu ina waoma sana. Wenye wivu ina wachoma sana.
Jayura ukiaga east. Give thanks leo memek it kwa list. Kulive long yondo kitu na wish. So daily na vwe maswara makuro na ma beast. Toka smoke ganja me ganji repeat. Piga luku ndia utoke kwa streets. Na stay fly na mandege kwa fitch. Na stay fly na mandege kwa Karibu east uku kwetu. 9 to 5 zetu zetu. Vitu pion vitu ndechu. Karibu east uku kwetu. Na kupenda uku kwetu. Na kulavu uku kwetu.
Ati Karibu East, miuchil na wanare. Nimengara si usare, nezo kini bei kali. Vitu ni clean, kagua mali. Na watoto inside wo, chest asali. Anyways, Mungu mbele uswali, sawu kuswali. Iyo bunda imesmama usororeshe ankali. Tuendela laser ama chakla tayari. Leon pate sultani kidish biryani. Gote ama fans, po kwa jirani. Nende west ama south, sezi sawu nyumani. Na walavu na wapenda hadi siku ntaenda. Mini legend, eburudia tena. Karibu,
Karibu East uku kwetu. 9 to 5 zetu zetu. Vitu pion vitu ndechu. Karibu East uku kwetu. Na kupenda uku kwetu. Na kulavu uku kwetu. Karibu East uku kwetu. Na kupenda uku kwetu. Na kulavu kukwetu.
It's DJ Banduki.
Hile nacheza loki. Mwezi mezo niko na loki. Najisafirisha nasimamisha maplodi. Na nichalazima marima nasimamisha mapira. Na napin machogi. Make sure andai zote nmetindirisha. Mwezi ngam nikipita. Nimekiwasha wara swakilisha. Chini ya majiloki kinena kuna kitu ikosi. Nimejitambua sitaji hizo trophies. Mana bad nimezoe ya mikosi. Not nice juu kama ume notice. Najiusisha kama iko na manoti. Nachomo wakadam super shake ukanoti. Loki kidosi. Loki nza kidosi. Behind bars neza wile na punch. Kinda white na feature white kiyomta. Nugu nugu business zimi ya mata. In fact tukipata na kuna impact tuta make. Kidungi tall kama brad. White precipitate ndani ya lab. Sumu kama kawa kama dawa kwa marad. Tukiwa safishia rada ni claim was investigate. Ma white na maziwa. Dirty beef style uchafu kwa maziwa. Roma na beef za uduna na maziwa. Wananyozia woga sijatenga hiyo maziwa loki. Mini dosi na nachoma adi nyongi. Sunda irori full tank ila moti. Nisa wana wana na nikondi. Hepa ukinona noo. Hile nacheza loki. Wezi mezo niko na loki. Najisafirisha nasimamisha maploti. Na nichalazima marima nasimamisha mapira. Na napin machogi. Make sure andai zote nmetindirisha. Wezi ngam nikipita. Nimekiwasha wara swakilisha. Chini ya majiloki kinena kuna kitu ikosi. Nimejitambua sitaji hizo trophies. Mana bad nimezoe ya mikosi. Not nice juu kama ume notice. Najiusisha kama iko na manoti. Nachomo wakadam super shake ukanoti. Loki kidosi. Loki nza kidosi. Full buda simu juni ya nachapana kwa sinia. Loki dereva nimejifanya biria. Daily wanafikiria venya tanifikia. Kimbiza mali kwa milima nikimediza. Deals napiga ndo juo ukona gil. Super body stina koma cannabis leaves. Loki anakwaga meji pinzi kiprop. Nasikia kina work properly. Na arif msomtu safirishe mto. Na shaglaje tozi flow venye na flow kamto. Usilete za usos patikano kipost. Malituko izo reba zisifike uko post. In case uko nje yo ni case. Nishangasha nipandisia babe. Tina za Ferrari na DM imeja hey. True color so zimezo mepink. Na doki kina na kuna kitu iku. Kama nimi ya take you a baby what is it. Trophies. Mana bari kutuwa kami kosi. Not nice kita mwomi notice. Najiusisha kama kwa na manoti. Kuchomu wakadamu super shaki ukanoti. Loki
DJ Banduki.
Forever. Anything you want is forever.
Show about it.
take your time, flow with it. Them a chat, we say we not gonna make it. Now the next 10 years, I'm gonna see how we win. We say over, we have about 2 minutes. Get in, so help. Anything you want, so help.
I
I saw she slip, I saw she slide on. I let me push it inside, yo. One no we can ride on. One no we can ride on. I saw she slip, I saw she slide on. I let me push it inside, yo. One no we can ride on. One no we can ride on. Money no feel no me girl, me a provider. Buy your deal and buy the designer. Yo, we are just a tick like a timer. Stick, watch your style, yeah. I bring it, let me tell you, say you go online, no. I want you, then you bring it, come me phone line, no. Y'all are blessed with the good, good time, no. When you cock it up high, then you wind, no. I saw she slip, I saw she slide, on. I make me push it inside, yo. What a girl can ride, on. What a girl can ride, on. I saw she slip, I saw she slide, on. I make me push it inside, yo. What a girl can ride, on. What a girl can ride, on. Spread it out and she tick and she talk. You want the grip, girl, me call you back. She fed jazz and sip on my coffee. Yeah, my God, till your body stop. Hello, wait up the place, make your pass the map. Take your space, no, no girl can't do that. When you catch on, you're up on the top and a drop. Good old, long time you hot and off top. Alright, I saw she slip, I saw she slide on. I make me push it inside, yo. What a girl can ride on. What a girl can ride on. So she slide on. I make me push it inside on.
You what are listening to the Street Vibe Mix.
What a girl can ride on.
Afe be the boss, love you from the start. Nah, I broke your heart. Wine bubble bath, cause you're pretty and you're smart. Anyway, you roll up, this survive start when you
open it like a Red Sea, I get part. Snap it and take it anywhere the car park. You are the general, you never pass back. Grab us, you a push them, your man a push a hand cat.
Bounce with it, bounce with the girl. Move with it, move with the girl. Wine on it, girl. Take time, on it, girl.
You're tighter than a syringe. And when me say you're hot, me no mean hot wings. Sit down in a miller, but I know Santa a Grinch. And bubble when they done let you receive every inch.
Member say, good body get things. You a fear watch it out, you a fear binge. Head tap, let me spin like rings. You full of girl, but me a the lad of the rings.
Bounce with it, girl. Move with it, girl. Wine, panic, girl. Take time, panic, girl.
Sema head but they can't bully us. Flow mysterious, sound hilarious. My small fish now waka kwa aquarium. I got buzz, hard buzz, kama titanium. Foot on the gas pedal, fast and furious. Nigenja sana nigoneza uliza Julius. Stone face, start to check it go serious. Sema head but they can't bully us. Flow mysterious, sound hilarious. My small fish now waka kwa aquarium. I got buzz, hard buzz, kama titanium. Nichokoze ndo tajwa sijatulia. Utakula mistari ukiyapu wetulia. Album ina drop lini, mafans wako curious. Sina mula piga simu moja seniors. Man many cups, ha, they call me genius. MR, fly at the Trinidad. If you do me good, yeah, do you run. If you do me wrong, kama kawa, yeah, do you bad. Time to get serious, Kenya. yangu imevunja. Hi hi tunakunja kama gonga. Got a pro max unajua si uvuma. Niko na pen, book na ruler. Twende right left wana nita crowd mover. Nimesunda stuna sema nimesunda. Baby girl twende home. Masane kukufunza. On the gas pedal fast and furious. Nigenja sana nito neza uleza Julius. Stone face tatu cheke tuko serious. See my head but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hand buzz kama titanium. Foot on the gas pedal fast and furious. Nigenja sana nito neza uleza Julius. Stone face tatu cheke tuko serious. See my head but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz kama titanium.
Kama ni madoga tunapiga style various. Na flow kama maji tadhani mini Aquarius. Mambo tumeona kwa grand house is carrier. Niko 34 na tembea nika niko area. Beef tunakula hapa na ku vegetarian. Veni jibo na bonga kama Marian. Kasi bling hapo dongi kama anyone. Kasi bling hapo dongi kama video nyinyi mnadu. Tulisha duni nino kona kukupiwa. Sister do ground tumestika sana. Hadi majuu dance on la confirm. Mkono utadus bongi sana siko tipsy. Mini gym chezo na cheza ni risky. Sezi breeze don't flow badilishi. Tutai kill cheza chini cheza nichi. Kwa rap to begin.
Sikia siku upaya damn sight. Iko chini Denzel keti chini. Na usikize kwa makini. Ukipata e tena utambia mam nini. Backbencher na mkata kakwencha. Nisutu tunachemsha mabit tunageuzwa. Na mistari zako bado zeza geuzwa. Ni serious, pigia Joffrey Musiria. Na park partner nike fast kwa mkia. Niko na idea si beef bandia. Niki drop, wanasikia kulia. Ata zina mambo sezi kumadzia karia. Wanakuitaji, wati ya jona kusikia. Siwe ni bad, acha tuongeze gear. Creative kwa mic, mzoefu kwa mic. Inside zina pandas numbers, don't lie.
DJ Bunduki.
DJ Bunduki.
en el ascensor le escondo. Tírame cuando sea que no me escondo. Pa' dejártelo hondo, baby.
Girl, I need your loving and affection. You put me in the right direction. Mami, Salim. Cause every time you back it up, I feel your controller. The things you're doing to me crazy, me and more. Your energy so heavenly, me corazón. This type of loving got me acting crazy. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Bring it on to me. Get the kind of body with me direct. Shake your temple up and make you feel alright. Yeah, yeah, yeah.
Yo, pa' mi la quiero. En el ascenso le escondo. Tírame cuando sea que no me escondo. Pa' dejártelo hondo, baby. Yo sé que lo bueno se tarda, pero mami, ya no tengo tiempo. Desesperado por tu movimiento. Mami, tu cuerpo me quita la calma. Y ese perfume de tu feromona me tiene cruzado como una rebona. Ay, la bella que era de tona. Tanguita, playa y corona.
Body with you direct. Shake your temple up and make you feel alright. Yeah, 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 yeah. Bring it on to me. Yeah, the kind of body with you direct. Shake your temple up and make you feel alright. Yeah, yeah, yeah.
You pa' mi lo quiero. No sé si estamos right. Te he visto en todos mis sueños. Si te dejas llevártelo.
Pop, 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 pop. Otra vez, mami, otra vez.
You're listening to the Street Vibe Mix.
Chinya elejua, nimegundua. Siwezi bila wewe, my baby. My baby. Wakishwa kiroga na kuwa kuwa. Titnachojua. Anaitubariki mwenyezi. Mwenyezi.
Yana nipa mapenzi. Chema. Yana kaya. Tenga ape, hey, hey, yeah. Ananipa tamtam asali, wake na tolewa dosari, moyo ni nishiham. Mina ye pamba, baby nunca te dejaré. Ooh, let me be your side, be my side, oh. Ooh, mimi na wewe paka milele. Ooh, let me be your side, be my side, oh. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh,
penzi alisomi kwa vitabu, eti kugairi malezo. Wangu wamefata ustara, na mekidi vigezo. Kishi ni mkimba tarabu, na mwitowi kwa mchezo. Waraha zetu atunata, yudi mindyo chetezo. Yomana, nani una nani nepa. Yomana, ananipata mtamu asali. Kwa kena tolewa, dosari. Moyane nishiam, mina ye pamba. Baby, nunca te dojare. Ooh, let me be your side, be my side, oh. Ooh, mimi na wewe paka milele. Let me be your side, be my side, oh.
You're listening to the Street Vibe Mix.
Everything you do, does it that good?
Alhamdulillah, praise be to God. No matter your condition, forget all your loss. Something must go before something come. It is work, no be luck.
Sin is believing. You have to trust yourself and wait for the sun. Never feel it more.
I lose, he'll be there to guide me. God now my protection, love is a connection. I am meant to be here. I am really like, praise be to God, no matter your condition. Forget all your loss, something must go before something come. It is work, no be luck.
Sin is believing, you have to trust yourself and wait for the sort.
Never feel you want.
Njia ya matope, hawezi kwama. Drama, drama bana, watu wengi lawama. You're my queen, here to save you. Deep in my heart, girl,
I'll save you. I make you proud, baby, I deserve you. Every little thing that I do is for you. I'm gonna do what I gotta do. Stay true to myself, stay true to you, boo. When you call my name, I'm coming through. Nitapanda na kushuka, nitapa if I have to. Kila subuhi inang'aa because of you. Dunia nzuri tabasam na wingu la blue. Kishika mkono wako tu, I know it's true. Hizi kawaida is something brand new.
Basi ni chumbe bini kuchungu. Wasa tupenda ziwa jae sumu. Ni chumbe bini kuchungu. Ushibe kazi ya
kumbu. DJ Bunduki.
Suddenly my love is not a day day enough. Tell me what did I do all though? Shall you get another someone? Cover you like cotton, but something's going off. I could do anything for love. I'm stuck on you, I be like summer.
You know nobody perfect, oh. Nobody who drive Benzo. It's how you got me high like Colorado. Play me like Colo. Roll up on my mindset, oh. Never play you Nintendo. It's how you got me high like Colorado. Play me like Colo.
Pass me your love, oh. Sleep, pass me your love, oh.
So many things I want to do, but you show me, say my love is not enough, oh.
Don't do everything the people want, though. Yesterday, and I'm in my function. You only move fair, gong, gong. But if you like, say you get scones, scones. Suddenly, my life in a country day enough. Tell me what thing I do, or though. I know from when I knock your door, oh, or though. All my family, they see I'm still something going on.
Could do anything for love. I'm stuck on you, I be like sunburn.
You know nobody perfect, yo. No be by who drive Benzo. It's how you got me high like Colorado. Play me like Colo. Pull up on my Mazzetto. Never play you Nintendo. It's how you got me high like Colorado. Play me like Colo.
My heart is pacing, this don't happen usually. It gon' be like, say this one, who could me? Just a little love. Anyhow you be, all your flaws cannot blur my view. Do boss of us, I fight me kung fu. Still, I'm just having table for two. All of me, I'm drowning. Only you feel save me.
How do I?
You, oh yeah.
I'm on your side. Many things you don't know. Baby, I'm all for you. Missing your
anything for love. I'm stuck on you, I be like sunburn.
You know nobody perfect, so nobody by who drive Benzo. You got me high like Colorado. Play me like Colorado. Slap on my mindset, no. Never play you Nintendo.
DJ Bunduki.
Every time get your wine up, I stumble in the bamba. No silver easy, send my sana. Then I say zibonga sana. I never had a type in my life, nearly five down the bamba.
Pull it up again. Abba!
This is Hendrix Sam.
Repete, yeah.
Yeah.
Oh, yeah. A legendary time, catch a wine up, a stand on the bamba. Na siwezi sema sana, tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life, mini vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulagi sana. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao ya tu wataweza. Leo silali, nikukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali, ya mewashinda yao ya tu wataweza. Watati,
finale.
Watatu kwenda,
finale.
Refari,
finale.
Miza kipenga,
finale.
Oh, watati,
finale.
Watatu kwenda,
haya mapenzi mini profesa juu hiyo hakuna na mambo ya juu juu juu. Oh my Lord, najua Mungu atatulinda naomba. Oh baby, leo silali isho brote tunaitagizia dorime bili ya hali hakikisha ya bila sipewe mwingine. Leo silali isho brote tunaitagizia dorime na tamali ubavu chuma upande mwanaume mashine.
Moto kama za taichi anawasha moto bila kibiriti. Mina safisha sikatai maini kipenzi cha roho sikatai maina menipa familia sikatai maina menipa kila kitu sikatai lakini oh
nauliza hu nani aliumba saichi stingo moto moto kama za taichi anaosha moto bila kibiriti aise
This is DJ Butuki.
My sugar baby banana na na. Una captivate my soul bomb. Nikupele ke bana mama mama lo. Mommy carry and go bomb. Mbona kila kila nikikona na na. Mapigo moyo ula la 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 Ambona kila kila nikikona na na Mapigo moyo ula la 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 My booga baby Be my shwiti shwiti Kipe na choro My sugar baby oh Tango sami Nakupenda Bila wewe Hakusiwezi Mbona kila kila nikikona na na Mapigo moyo ula la 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 Mbona kila kila nikikona na na Big on my own
feel so
Daddy,
one day for the thief, every other day for me. I go smoke so many, drink oh so many. Hey jiggy 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 jiggy. Yes, so I put CBD. He did it last but he. It's a money go check ma. Money long go, money long go, money long go.
Mille 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 mille. But in a day use money for a lot for not no serious. I ain't take a sign anyone. Mille 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 mille. How much for my lulu with his sauce? 170 mille.
Jesus, try your daughter with them, I don't.
Scatter my enemies, confuse them with little things.
Jesus, try your, I'm making wrong decisions.
Anytime I see Kevin, anytime I see Kevin.
Just hope, just hope.
From me, I want to romance your body. All of our romance solo. Oh my lady, oh my ma, oh my ma, oh my ma, oh my ma. I will spray you in dollar or your back back to send. Now you swear big, now I'm big, bro. Big, bro. Oh, I now you swear real, now I'm big, bro. Big, bro. Take it from the sick, you're so big, bro. Big, bro. Where the keys are, sing, not stealing, bro.
Jesus, try your da-da-da with the mind. Jesus, try your, I'm making wrong decisions.
Bust in my cup. I just want to have fun. I know I worry too much. I know I worry too much. I don't need God at my phones. Me and my guys, they on soft. If you they hate, it no be my fault. But I wait for your love. Yo, I'm dripping. Blue water Fiji. Balenciaga Ricky. Girls no one leave me. Share money for my guys like I been biscuits. We lit team. Push your peace on low-key. Don't play with me, I do this. I no get competition. My enemy na saba. Now I gotta. Cause I no feel lose guy. I no feel lose guy. Really matter. Men steam out, inshallah. Start to the band. Keep my head up. People do say sometimes it seems very hard. I'm on me my dream. Be my pocket filled with green salad. M.I.A. me me can give you my AT&T man. No time for beefing anybody. No be with me. Bring me come here. I know like this. I better pass me my cup. I just want to have fun. I know I worry too much. I know I worry too much. I don't need God at my phones. Me and my guys, they on soft. If you hate, it no be my fault. But I wait for your door. Yo, I'm dripping. Blue water Fiji. Balenciaga Ricky. Girls no one leave me. Share money for my guys like I've been biscuits. We lit it. Push your peace on low key. Don't play with me, I do this.
I do this.
Oh yo, yo, oh yo. The streets ain't got no love, no love. No matter what you do, people them all too tough. Even if say you want to respond, if you say I the one who is in my soul, I say now you go. When you got time before you tumble, I'm on me go high before he goes off. Universe no life for us, take your time, brother, be no rush. Pass me my cup. I just want to have fun. I know I worry too much. I know I worry too much. I don't need God at my phones. Me and my guys, they on soft. If you they hate, no be my fault.
It's your Bunduki.
My late information. If you're sexy, good lulu. Find my boy waiting for. If you want it, you low. Fuck with me, baby, don't let me go. Stop it, don't call me bro. They go, let go, see, go. Baby, hello. She said, oh my lordy. Talking street, show me walking. Passion, their body. Only red body. Making money,
change I go show. Electro food you love it too. Glass always say my go. Who the change you walk and so. Every money change I go show. Soccer music love it too. Glass always say my go. Who the change you walk and so. Yeah, feel it babe. You are babe. Get your cool up babe. I'm fair more people should yeah. I'm a yummy no day vex. It's a full cost of shit babe. I'm a lover only but let you go on up.
One day, you wash out to pay me. Anything go perfect. But you put all I let. Go back to cover no stress. I don't see the labe, labe, labe.
I'm gonna change up the show. Electro food you love it too. Can I so waste it in my book? Who do you think you work on? Keep the money change up the show. I'm gonna change up the music. I'm gonna change up the music. Can I so waste it in my book?
Baby, can I so
work on?
Yeah, you feel it, baby. You are bad. Je kolo be, mo fe mo bi mo se je, omo ya mi mo de fe, e so fun ko stop se be, omo lo mo ni ko lo ti ro won na, ise kekere owo la la.
Superstars Entertainment.
Let me be. When you move like that on me, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Let me. Right there, move. No stress, no rules. You're always talking, I'm cool. Low lights, one dream. Your body moving on beat, slow.
Say you feel it.
I feel it.
Say you ready.
I'm ready.
Let me be.
Let me be. Tonight, we free, no sleep.
Bujuele, 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 bujuele,
but I'm not so. spot. Right now, ufuna ukuthi akufanele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayikwada njalo new winter makuvela iheater isekuveza izimbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko utheke idata. Boloko utheke idata ngathi wena. Lokho kumnanda ngathi ngicela ukukhobeka ngayo le ndlela leyo.
Siyabuza wayifata. EPC. Mora le dosi khuze kusese eli baba. Sayikhuza le nto kusese eli ndoda. Hey we.
Yey 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 yey. Jay bona.
Hey. Masimba le tenza kala. Why you mad at me? Hey, I. Yo 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 yo. Yeah. Yo. I was. I. Kina chak mangalela baba. Hey. Oh man. Utini.
Yeah.